nitamwambia baba, nitamwambia baba, maisha yote nitamwambia baba, shida zangu zote nitamwambia baba, mapito yangu yote nitamwambia baba, nyakati zangu zote nitamwambia baba, baba huyo.
Nitamwambia baba,
shida zangu zote nitamwambia baba.